Foto no gas e didi do lenyol bandirabe o ngi'a no goddo gorko wali hippi redu o nyami pide o yari pide diga wibe den habaru dun idun taye der deftere Luka paslul sappo diga aya chapande didi ko no gas e jowi ko chapande didi e jowi o ngi'a no o wa'i o yari pide kallude kallude diga wibe modi be mawbe dido ngi'imo shali deftere wi enno wobbe ma ngi'imo doggi shali hambe hollobe ko e mabbe hambe be andube Allah hambe be tokkobe hambe be tokki kita kazamanu Musa be doggi sai goddo wari ha taymu mi medi no jamki on iri ki jamki wallimu wo inani mo bandu hoshimo yoyimo do babba mudu yarimu ha wongoro hoshi yobi godde shede wi un sulanamu to mi jamo i o gaddo dum hanko na ummo den don sare na ummo gondon wuro i benni doggube moy woni mo mako mi tabbitini on noto to bi on ballutudo moni mo mako nombo enem ballutudo en hanko woni yeeso almasihu hanko wari yari bone gan enen hanko bo woni ballutudo e ngol ekkitol e mba hebuki ngol banono nden e mba em beida hebuki wongol ekkitol e der dum habaru kollungol enen tokkobe haani ngiden yimbe haani balliten yimbe ko yimbe ngoni der fu ngiden waywaybe balliten be banono haani nden jomirawo irara iri dun don gikku e nyande goyo yoba ko moye ngenaari mudum boddum